koze ogamba ati mukama taliyo ogata gata mwabula mune joise bibadde binji byakutuya na wali woro musaba na rawo kukutamu ate mulinde wanyika nodira mukukiriza ko ne wafumensi echo chibi era nodira mukukiriza ko ne wafumensi echo chibi ebira mabitere kumeza omuleke ye akole
Wabura yo omuke